Wa au mai se la pata inga mai fa ala po to nga fo mai I le tulanga la matia o tina. E maua I le ma itanga ma fana uma I se pepe ai ua ova I le ta iono se fulu tausanga le ma tutua. O le asonga fua o le vaso nei. Na fana ua I se fale mai me le pone se pepe a se tina ua ono se fulu ma le lua tausanga le matua. O le tina e au mau molo na to lua I Tasmania ma na malanga I se atunu ui fafo mafaya e tonga fitinga o le IVF lea na mafaya I o na mamafa pe maua le tina I le maa itanga. E tali tunuina o le tina au pito matua le nei au se talia ua whanau sana pepe po sana pepe mua mua ina ua ono se fulu ma le lua tausanga le matua. O lona to alua ua fitu se fulu ma le balu tausanga le matua. O le fōmai whaapitoa I tonga fitinga o le IVF I au se talia nei o Professor Gab Kovacs I le Epworth Clinical Institute. Na ia sa aunoa, a fua I le teimi e whaatino ai e mātua nei, le tina e ono se fulma le lua tausanga le matua, ma le tamā e fitu se fulma le valu tausanga le matua. Le tiute, o le tausinga sa iyo o ina tūtu atasi, ma matua se taumaititi, e lua se fulu tausanga e te tauna whaiai. O le amatua awha inga tā I le ulungali ili nei, o na la tausia le pepe sa iyo o ina tūtu atasi, I leisi lua se fulu tausanga pe a atoa le lua se fulu tausanga le matua o le pepe, ua valu se fulu ma le lua tausanga le matua o le tina, a iwa se fulu ma le valu tausanga le matua o le tama.
If we believe that parenting is a 20-year contract, then by the time this child's going to be independent, both this couple are going to be very old and they may not be there to look after him or her. Now that may not be a problem, might be other people in the family, but it's certainly not ideal to start off parenting at this age.
Professor Gab Kovacs o le IVF I le Epworth Clinical Institute. I se talanoanga ma le Sky News. Na saunoa le peresetene o le Australian Medical Association, Dr. Michael Cannon. O se faai unga ua faao ngā I le poto faasaya nisi I awala se seema le taala feangai. Na ia saunoa tusa pe mafaia o na totongi manga fatia e le poto faasaya nisi o na faia se mea. E le whaapea ai, ua tāla whea ngai o na whaia I teimi uma. E ese le ai āta tau ale tamā I ta ia filifili ai, ai iei foi, ma le ai āta tau ale tamaititi. Le peresitene o le AMA, Dr. Michael Cannon.
I think this is a mad use of the technology that's available. Just because you can do something with medical science doesn't mean you should do it. This should not be painted as a... As narrowly as being a women's rights issue, there are other rights involved. There's the rights of the child to consider.
Dr. Michael Cannon, le peresetene o le Australian Medical Association. E le ngata ileana sa au noa foi, I e se fōma I whaapitoa I le obstetrics, I le whalema I Westmead Hospital, Dr. Andrew Pechet. E tele isi whaafita au leon o whita iai pewheanga I matina, e toe mamafa I le maa I tanga tina, I le itu ai ngā mātutua le nei, o vai le ono sa fulu tausanga. E pei o whāma I fatu, ma le whāma I suka.
Heart attacks, strokes, diabetes, hypertension, all of these things would be naturally starting to become more common in women of that age.
Le whāma I whāpitoa I le obstetrics I le Westmead Hospital I Sydney. Na sā noa Professor Kovacs, o le whi au I te nā matamā I ta ia fia whai whānau, o le tauma whailea a ele I o I le whāse fulu tausanga le mātutua. Ma ia whautua foi I tina ua, ma ia whautua foi I tina ua owa I le tai whāse fulu tausanga le mātutua ae o tauma whaipea e awala I le IVF ina ia maua se pepe fou. O le tūlanga I le tina lea I mai Tasmania lea ua ono se fulu tausanga le matua e pe ana whanaula na pepe lea songa fua na te nei. E le o se māfua anga le nei, o le whaafauina, o le whaamoemoe, mō le manuia, o le IVF, e whanau mai ai se pepe fou.
The message we've been trying to push for the last several years is you should have your babies in your 30s and not put it off. And unfortunately this gives an opposite message saying it doesn't matter, get to your 60s, you can have IVF and still have a baby. And it's just not so.
Professor Gab Kovacs, o se tasi o fōma i whaapitoa i le IVF, mai le Epworth Clinical Institute i Melbourne.